Zagawatt. Vala street vaco boy. Fix then the black said rapper. Put it him now at the vibe. Zagadot. Zonga mi dalu ala walai. Mi fesilu walala beautiful. Bega miss an angel baby. Mi adrizalu ala ha. I come in there, my love, feel fine, girl. You're not my shiny ticket. You are my main ticket, fiance. I turn in gummy chocolate, cause you are sweeter than cocoa, mungualu. I'm gonna in gummy cocoa, me yossi. Machine in bago, cocoa, fiance, yeah.
I come in there, my yachiri. Zonga, my yachiri. I come in there, my yachiri. Baby, ale miengwele. Akamine mayachiri zonga mayachiri ekamelo mayachiri yako amerikini shana
bebe nakupenda shana figa 8 bebe ntrilu sana echa miruma vore hana misi masino mbu tututu ilu mani tu whom do you belong to bebe alelumi tututu mi yosi shara ni agasi mungwalu shara ni slay queen acha karo ni vini agasi walai zamfara ni kasino azini leya zionjini eyo nasi abediki ready kadiche alelumia sisi azini alelumia driza si lecha pamukiri akusi zamfa ni DJ mama ha. Madiche baba, yeah.
Baby, ilo mane. Kiri kiri mi se mi nyama mvumi. Kiri kiri.
Akamine mayachiri. Zonga mayachiri. Ekamelo mayachiri. Baby, ale miengwele. Akamine mayachiri. Zonga mayachiri. Ekamelo mayachiri.
Zamba lumbini mazade botwate. Mi love se madre mbote mbote. Ika maku maruti te zonga. Masi ya we mi vodala we mache naf. Mamu kinga kwa dale. TDK ale femi ya chini dale. Jax tuwa the west ile kimi ya kwa dale. Jepaki gimji kimi otere ya kwa dale. Ebi madri mamu kia kwa rua dale. Beautiful babe. Lilo mane. Yeah, bro mighty kid dati. And the KP kinga miaga yotera.
Akamine mayachiri, zonga mayachiri, ekamelo mayachiri. Baby, ale miengwele. Akamine mayachiri, zonga mayachiri,